abasajja balabutwa naddala ku mize egy'enjawulo egy'okutandika ng'okufuna abakyala abatali bamu kubanga kino kizuuliddwa nga kyekyongeredde eddala okusaasaanya ebirwadde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu olw'abaami okubeera n'abakyala abangi. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu eyafulumizibwa gy'ovuddeko yalaga nti abasajja abasingira ddala obungi mu Uganda balina abakyala abawererako ddala era nga kino kiviirako okusaasaana kw'endwadde ezimu naddala ezo ezisiigibwa okuva ku muntu omu okudda ku muntu omulala. Professor Ty Wilson okuva mu ggwanga erya Bungereza ategeezezza nti abasajja abasingira ddala obungi mu bitundu by'ensi eno be bamu ku abo abafuukira ddala bakanaaluzaala mu kusaasaanya ebirwadde kwe kulabulwa nti bandibadde babeera beegendereza ennyo naddala ku nsonga ez'okutandika okutabiikiriza omukwano. Asinzidde mu kugaba ebyobulamu mu lusiisira lw'ebyobulamu era mu kugaba obujjanjabi obw'obwereere mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ku malwaliro ag'enjawulo n'asaba abasajja bo bennyini okubeera omumuli mu kulwanyisa obulwadde.
We have been in surgery in many hospitals and I teach the gynecologist how to do techniques. But I'm also here to try to help reduce the suffering of the women and children, particularly the babies in the kingdom. The king and John came with me back to America a few years ago and I know him very well, the king, and he's a wonderful man. So I go all over the world doing surgery. I've operated in over 15 countries, including Nepal, Saudi Arabia, Jordan.
Okusinziira ku John Kayiru ono ye muwandiisi oba imitesitesi ow'ekyama mu bwakyabazinga bwa Busoga ategeezezza nti kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Kadumbula na Diope Gabulo owookuna y'abadde omusaale nnyo mu nteekateeka eno era yawagidde nnyo omulimu guno okulaba nga gutuuka we gutuuse okwongera okukwatirako ku bantu abali mu bitundu by'e Busoga. Rogers Bizaala bino yabifunye.
Tulibasanesu nti kyabazinga mu ngendo gy'abaire akola yatufunirayo omukwano gw'omuzungu bamweta Professor Omukenfu Ty Wilson Bolton gaida andaba obulwaire obugema obulwaire bonabona obugema ku bakyala isitula kansa ebyo byona byona abikola abaire mu Junior Regional Referral Hospital tubaireku enawankandulo kitayondwa tubaireku ekidera kuncyo ido tulija bugaya ebintu bino byona byona kyabazinga mukuba nti alina okwidandaba abantu be era ng'okwidandaba abantu be kyabuvunaanyizibwa nokuba kanti bawona kyetusinza okufunamu nti tulina ebizibu bingi ebigema ddala n'okulwala okusingalala mu bakyala abandi kubana bakyala bangi abaami abandi kubana bakyala bangi twasiga bakyala baife endwaledobusaba ekintu ekindi tutwefaako ekindi abaana batubabayira nga bakaali.